Nibingelele bazalwane nonke nikhona lana nisendaweni ngeendawo.
Brethren, wherever you may be, in different places, we are greeting you.
Siyambonga uNkulunkulu ngalezi insuku ngendlela asebenza ngayo.
And we thank the Lord these days how he's working.
Endaweni ngeendawo balungisa nangamaselfone bevuma izono zabo.
From place to place, they make right through their cell phones.
Sibona amandla kaNkulunkulu.
And truly, we witness the power of God.
Bonakala ukuthi uNkulunkulu usasebenza.
And we see that God is still working.
Ishonala sambona uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwethu.
And also amongst us, we see God working in our midst.
Bona abanye beqhamuke emazweni aphesheya bebuyele emuva kufika nabanye siyanemukela.
And then some brethren from overseas have gone back already, but there are new ones come, and we welcome you as well.
Nalaba baqala ukufika siyabemukela.
And whoever attends for the first time, we welcome you.
Nizobona la ngabe kusuka mikhwa number 1 kodwa baphumile boshumayela ngaphandle ngoba amagantsha maningi cisha phezukwekhulu ngaphandle.
You will see the choir number 1 will sing, but
I will not sing. Ngenxa ukuthi baphumile.
Because many of them have gone out to more than 100 places.
Manje zonke lezi ndawo zidinga ukuhanjelwa.
And all these places we need to send preachers to.
Ngoba kwezinye indawo badinga balungisisi.
Because at some places they need counselors.
Kusho ukuthi sibona futhi nalapho umsebenzi uqhubeka uyaphambili.
And we see even in that the work is going ahead.
Bese beshane incingo ukuthi nofika nini izosenzela inkonzo siyamdinga.
And then next we get a phone call saying, when are you coming to us next? We need you.
Ushukuthike kuzohamba kanje socela ibrass band yonezo siculela ngegoba ikhwa number 1 ayikho.
So firstly we'll ask the brass band to come and play because the choir number 1 isn't here.
Ushukuthike sizolalela bona ke singaka kwenzi konke socela umfo wabo kaDokotela
Athu.
Asivulele ngomthandazo.
And but before they come forward, we'll ask my brother Natu to pray for us and open the service.
Uyazi abantu abadala mabethandaza sengiphawulile ungathi bakhuluma noNkulunkulu bambona.
Have you noted, I've noted, that when older persons prays, they speak directly to God.
Kube sengathi bambona ngamehlo.
As if they are seeing him with their eyes.
Ngiyamqala ukumuzwa ethandaza la eOdi.
I hear Brother Natu praying for the first time here in the auditorium.
Kodwa kube ngathi ukhuluma noNkulunkulu uyambona ngamehlo.
But he speaks as if he's speaking to a God, the God that he sees with his eyes.
Kwangathi nathi thina basha singakufunda kuloku ukubona zonke lezo zinto.
May we learn from them all these things.
Ngeke ngisasukuma umzalwane wethu uMpethu Ditma uyena ozosipha inkonzo.
I won't get up again, our brother Brother Dietmar will take the service for us.
Siyabonga sesivulelile ngomthandazo nani futhi ke sesiyandethela sengaqhubeka nokusiculela.
So we've prayed already, so we'll allow you to go ahead and play for us.
I'd like to greet everybody in the name of Him who made it possible that we can come here together.
In the name of our Lord Jesus Christ.
It's wonderful, something amazing, that we can sit at the feet of our Lord Jesus Christ.
Ngiyamangalisa kuyinto eyisimanga ukuba singakwazi ukuhlala sonke ezinyaweni zenkosi yethu Jesu Kristu.
And also for those that cannot be in our midst, wherever they are, that we pray that God would be with them.
Nakulabo abangahlanganyele kanye nathi la e-auditorium abakwezinye indawo, siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abe nabo.
And I'd like to do especially greet Reverend Steegan there where in his room. I'd like to greet him and pray and say, Lord, be with your servant.
Ngiyathanda futhi ngokukhethekile ukuba ngibingelele ubaba umfundisi lapha khona endlini yakhe bese ngisho ngithi kuNkulunkulu engathi angaba naye kulesi sikhathi.
We love him. We miss him, and we miss his preaching.
Siyamthanda futhi siyamkhumbula, sikhumbula ngisho ukushumayela kwakhe.
And that's why our heart goes out to him, his family, and everybody, that God would be in a special way.
Ingakho inhliziyo zethu zichichima zisho ukuthi kwangathi uNkulunkulu angaba naye ngendlela ekhethekile abe naye kanye nomndeni
wakhe. I spoke to him yesterday. It was wonderful speaking to him. And people you miss something if you don't speak to him.
Ngigenga khuluma naye izolo kuyisimanga ukukhuluma naye kuyintokozo futhi ke kukhona okukuphuthelayo uma ungakhulumi naye.
If somebody is chosen of God,
umuntu okhethekile kaNkulunkulu,
you can't replace. You must understand, if he is somebody chosen as a special vessel, that's why we pray that God would keep him.
Indoda kaNkulunkulu ekhethekile ongeke ukwazi ukuthi uvele nje uvale isikhala sayo ngenxa yokuba ikhethwe uNkulunkulu, ingakho ke sikhuleke ukuthi uNkulunkulu engathi angaba naye.
So we pray that that same God that used him and led him and guided him, that he would be with us this morning.
Siyakhuleka ukuthi lo uNkulunkulu owamsebenzisa omsebenzisayo okanye naye ukuthi aphinde abe kanye nathi namhlanje kuseni.
That him who has risen from the dead might speak words of life to us.
Ukuba loyo owavuka kwabafileyo namhlanje kusena khuluma amazwi okuphila kithi.
And I'd like you, when we are finished, to take these two chapters which we're going to speak about and take them and read them on your knees. Read them before the Lord, in other words.
Kuyisifiso sami ukuthi ekuphetheni kwenkonzo uma uthola ithuba lezi zahluke ezimbili ezizoyifunda ube wedwa uyifunda usemadolweni uphambi kaNkulunkulu.
These were things that the Lord said and prayed with his disciples before being crucified.
Amazwi akhulunywa yiNkosi uJesu yawathandaza ikhuluma nabafundi bayo ngaphambi kokuba ibethele.
And I'd like to apologize because I can't speak about everything. Maybe it'll be a bit longer, I don't know. But take it while you're listening and say, Lord, speak to me.
Ngifisa ukuxolisa ke ngoba mhlawumbe ngeke ngikwazi ukukhuluma ngakho konke kodwa ngizozama ukuthi ngikubalule konke. Ngakho ke ngiyacela ukuthi uNkulunkulu nawe akusize usho enhlizweni yakho ukuthi Nkosi khuluma nami.
Let us pray.
Asithandazeni.
Lord, we thank you for the prayer this morning.
Nkosi siyakubonga ngomthandazo esizwile
kuseni. Thank you that you've heard that prayer.
Siyabonga Nkosi ukuthi wena uzwile lo mthandazo. Manje
siyakhuleka. Bless your holy word.
Ukuba Nkosi ubusise izwi lakho.
That it might bring life to us.
Ukuba izwi lakho lethe ukuphila kithi.
And not only us, people around us, in our own country and this world.
Lingaphilisi nje thina kuphela, liphilise nalabo abazungezile, liphilise izwe lonke, lize liphilise ngisho umhlaba wonke.
Lord, your word is life. Your word brings light into darkness, and that's what we pray for this morning.
Nkosi izwi lakho lingukuphila lilethe ukukhanya phezu kobumnyama. Sikhulekela ukuthi izwi lakho likhanyise namhlanje kuseni.
We pray this in the name of him who spoke these words, our Lord Jesus Christ.
Lokhu sikhuleke egameni laloyo wakhuluma la amazwi egameni lenkosi yethu Jesu Christ.
Lord Jesus, speak to us as you spoke that day with your disciples.
Nkosi siyakhuleka ukuba ukhulume nathi njengalokhu wakhuluma nabafundi bakho ngalolo suku.
Remove this mouth, but may each one hear you in a special way.
Kwangathi Nkosi ungagudluza owami umlomo kodwa kukhulume wena ukuba wonke umuntu akuzwe ngendlela ekhethekile.
This we ask again in your name.
Lokhu Nkosi siyacela futhi egameni lakho.
Amen.
Amen.
John 16 and John 17 are long chapters.
Mawufunda ivangeli ngoka Johane isahluko seshumi nesithupha nesahluko seshumi nesikhombisa kuyizahluko ezinde.
But I take out some verses which were a blessing to me. You take out those verses which are a blessing to you.
Ngizocaphuna lawo mavesi abe isibusiso kimi, nawe ngikuphonsela inselelo ukuba ucaphune amavesi azoba isibusiso kuwe.
John 17, where I'd like to start off, is a special prayer. It's the great prayer the Lord Jesus prayed for his disciples.
Ngifisa ukuqala ngesahluko seshumi nesikhombisa okuyindima eyisibusiso kakhulu ekhethekile lapho iNkosi uJesu khulekela abafundi bayo.
Not only those that were with him, but But generations to come, we are all included in this prayer.
Inkosi uJesu ayengakhulekeli nje kuphela abafundi baye ababenayo ngaleso sikhathi, yayikhulekela nezizukulwane ezayizofika njengathi, nathi ke sibaliwe kuwo lo mthandazo.
It was a long prayer, but showed us the heart of our Lord Jesus Christ.
Kwakuwumthandazo omude kodwa owasambulela noma osambulela inhliziyo yenkosi yethu uJesu.
Which the Son, the Lord, offered up to his heavenly Father and to God.
Lapho indodana inkosi yethu Jesu Kristu ikhuleka kubaba osezulwini.
Prayer often reveals your own heart and your own desires.
Kaningi umthandazo wambula okusenhlizweni yakho, wambule nalokho okuyifiso zakho.
It reveals your innermost being. Your prayer, listen to it. It reveals your innermost being.
Kumele ulalelisise umkhuleko wakho ngoba wambula lokhu okungaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho.
And I'll repeat it. What is the prayer of your innermost being? What comes forth out of your heart when you pray?
Angikuphinde lokhu kube umbuzo ukuthi imuphi umthandazo ongaphakathi enhlizweni yakho, kuyikuphi okuqubuka ngaphakathi kuwe ngalesikhathi ukhuleka.
John Knox, the fiery preacher from Scotland, while he was on his deathbed, he called his wife and said, "My wife, read John 17 for me."
UJohn Knox owaseScotland owayesembhedeni esegulela ukufa wabiza unkosikazi wakhe wathi kuyena, "Ngiyacela ukuba ungifundele lo mthandazo okuyivangeli ngokaJohane sahluko seshumi nesikhombisa."
And as I said, the Lord Jesus wasn't praying only for that group, but we who are his followers are all included in this prayer. And you must listen to what he said, what he prayed for you and for me.
Yakubalula ukuthi inkosi uJesu ayengakhulekeli nje lelo qembu lalinayo ngaleso sikhathi abafundi bayo, kodwa ayikhulekela mina nawe njengalokhu nathi sihlanganyela nenkosi uJesu singabafundi bayo. Kumele kuwulalelisise kahle lo mkhuleko ukuthi
so before we go to the prayer, let's go prior to that. When he was speaking to us, he stopped and he spoke to his disciples, explaining things to them.
Ngaphambi kokuba sifundeke lo mkhuleko, sike sifunde amazwi andulela wona umkhuleko lapho ekhuluma khona nabafundi bakhe.
And this happened just before he went to the Mount of Olives, where he was taken captive and crucified later.
Lokhu kwenzeka ngaphambi kokuba inkosi uJesu iye entabeni yemnqumo lapho eyabanjwa khona bayithatha
bayisebenzisa. If you read all this, you sense and marvel at the love of God for our lives. It's undisputable when you see what he did to save us and to protect us.
Uma ufunda lamazwi uyamangala ngoba kwambuleka uthando likaNkulunkulu analo ngathi lokhu kwenza umangala uhlabeke umxhwele ngenxa yothando likaNkulunkulu.
In chapter 16 verses 1 to 4. It's interesting what Christ starts with.
Mawufunda kwisahluko seshumi nesithupha uqala endimini yokuqala uya kwesine, kuyamangalisa
ukukhuluma ngoKristu. And it starts with persecution. He warns them. He says, "Don't marvel. Don't be afraid. Don't think it comes out of somewhere. It's going to happen with you."
Ukhuluma kabanzi ngokukhashelwa kwakhe nangokubethela kwakhe, athi ningamangali uma nalokhu kufika kini njengoba kuzokwenzeka kimi.
If they hated me, he says, they will hate you.
Ithi inkosi uJesu, uma bangizonda mina, nani bazonizonda nakanjani.
So don't be surprised. Don't be shocked. It will happen. But know this, I've overcome the world.
Ithi inkosi uJesu, ningamangali, ningashaqeki uma lokhu kwenzeka kini, ngenxa yokuthi mina sengilinqobile izwe.
When you look into our 20th century,
umake ubheka ku 20th century,
you find that communism has been in the forefront of persecuting Christians.
Kuvela ngokusobala ukuthi umbuso wamakhomanisi uhamba phambili ekutheni kuhlaselwe kulinyazwe ibandla likaKristu.
It's interesting. It wasn't a religion, but it was made a religion. If they say it or not, they want to destroy all religion, they've got to destroy Kona. It's a religion.
Lokhu kuhlaba umqwele noma lobu bukhomanisi bathi akusiyo inkolo kodwa kwenziwa ukuba kuchithe zonke inkolo bese kumabona ubukhomanisi.
That's why Jesus said, don't be offended. Don't be surprised. Don't stumble. It will happen.
Yingakho inkosi uJesu ithi ningaphatheki kabi, ningakhathazeki, futhi ningaze nikhubeke ngalokhu.
You know, and it just in these times I thought to myself that communism, Satanism are demonic institutions, but from the bottom pit of hell.
Kulesi sikhathi ngiyabona ukuthi ubukhomanisi nenkolo yobusathane kuyikhali eyiqhubuka phansi emgodini wesihogo.
It's a total anti-Christ institution religion.
Kuyinkolo yomphiki uKristu okuyiyona efuna ukusebenza.
Now imagine if you've grown up under such a system.
Manje ke awucabange mangabe ukukhula ngaphansi kwalolu hlelo
lophilo. Imagine it. You got to sit in a class and listen to the ideologies of Karl Marx, who said, I will draw all men unto me and I'll drag them into hell. Those were his words.
Cabanga nje uhlelo eklasini uyafunda uchazelwa kabanzi ngamasu ka Karl Marx ikhomanisi elikhulu elathi ngibadonsela kimi bonke kuba ngibayise phansi esihogweni.
Just this morning, I got a message from somebody.
Namhlanje ekuseni ngike ngathola umyalezo ovela komunye umuntu
othile. He says, as a young person, we learned the communistic values. Teach a child when it's young. Indoctrinate it when it's young and will keep to that way.
Uthi ke bake bafunda kabanzi ngalokho okuqavile kulokho kobukhomanisi ukuthi fundisa ingane isencane iyobambelela kulokho ngisho isikhulile.
He says they taught us their values, their ideas. They were installed into you. They were drilled into your life.
Basifundisa imigomo yabo, batshala kithi injongo yabo, lokhu kube ngathi kufakwa ebantwaneni ngenkani.
If you got to do anything with what is demonic, let me tell you, it influences your life. And many people don't understand that that is often maybe the root of many a problem.
Uma uyihlanganisa nento enokwenza namadimoni, ngifisa ukusho ukuthi lokho kunomthelela weyinkinga eyivela empilweni yakho ngoba lokho kuyimpango.
Going to a witch doctor and we say, wow, never, we can't do that. But imagine someone who's been drilled every day, told about the same evil teachings of people that were anti-God and hated God.
Cabanga nje mawukhula njalo uyezangomeni noma abanye besho ukuthi bona bakwenzi lokho kodwa omunye ufundiswa lokho njalo lezi zinto zobubi zobumnyama.
And no wonder when we grew up the Lord taught us, he says, in everything you do you pray.
Manje ke akumangalisi ukuthi ngesikhathi sikhula inkosi yasifundisa ukuthi konke okwenzayo.
Pray, you go on your knees and you ask the Heavenly Father for protection.
Kumele uthandaze kukho konke noma uye esikoleni kumele uwe ngamadolo uthi Nkosi ngiyacela ukuba ungivikele.
But now there is also a different kind of persecution where the devil will persecute a person even in his life. He'll try to destroy and discredit his life.
Kodwa ke khona nesinye isikhathi lapho uSathane ehlasela impilo yomuntu ngayedwana emcekela phansi enza isiqiniseko sokuthi akaqhubekeli phambili.
It says in verse 1, don't be offended. Offended also means that you won't take it unawares or cause you to stumble.
Uma ufunda indima yokuqala ikhuluma ngokuthi ningakhathazeki ningakhubeki okuchaza ukuthi iyithiyo eyifikayo ningavumi ukuba zinikhulu.
Forms in a person's life. And may I say The devil can also persecute you in a certain way in your own life.
Ukuhlaselwa empilweni yomKristu kufika ngeindlela eziningi. USathane angasebenzisa amacebo amaningi ukuba akuhlasele eze nezinto ezimbi empilweni yakho.
And when it says here, speaks about stumble, it's not about a stumbling block.
Uma kukhulunywa ngokuthi ningakhubeki, akukhulunywa ngokuthi kukhona mhlawumbe.
It's about a gadget that has a spring. A gadget is spring.
Kusho ukuthi kukhulunywa ngonoxhaka obekiwe ongase ukhube.
So it's not just stumbling, no. There's a trap being laid, a spring that will snap to catch you.
Hayi ukuthi khona isithiyo nje kuphela singakhubuwe phansi, kodwa khona unoxhaka, khona ugibe olucushiwe elizokukhuba bese uyalimala uwe phansi.
And friends, that is a very bad thing. If a trap is laid for you and me and we don't see it, and then suddenly we are caught in a trap. Not stumble, we are caught in a trap where the spring snaps and it holds you down, it catches hold of you.
Ubuhlungu ke bazalwane ukuthi mina nawe sibekelwe unoxhaka bese singawuboni lo noxhaka sithole sesigaxele khona ogibeni hayi ukuthi sikhubeke nje siwe kodwa sibambeke lo noxhaka usibambe kuwo.
He puts a nice cheese there for you. Something nice which will attract you. He knows your human form. He knows your human nature. And that's part of the persecution. You've got to be careful. You've got to be careful because you're going to get hold of that thing and then that trap will snap over your head and you are caught. And that's the same thing which we've heard over and over with pornography, with gossiping, whatever it is. Maybe you are caught in a trap and you've got to get out of it.
USathane kulolu gibe ubeka okuthize azokuyenga ngakho njengochizi into wena oyithandayo njengalokhu usezi sizwa kabanzi ngezinto ezenzakalayo empilweni yethu njengezithombe zabanqunu nakho konke okuhlukile uSathane akubekayo ukuba akwenze ugaxele ogibeni.
You can enjoy the cheese, you can enjoy whatever sin it is in your life, it can enjoy it. You can enjoy it, and then suddenly it hits you. And who ever knows if you're going to get out of it?
Yebo, ungawuthokozela lo cheese uyitike ngawo kube mnandi. Kodwa khona lapho ungazelele, uyakubamba lo noxhaka bese kuyonakala izinto.
Uhleba, uzohleba ukhuzwe, uhleba ulele enkonzweni, Satan usuyakuhlebela, lala wena, lala lala ba. Uyabonake banjiwe noqaqa. Uyabonakala kodwa isibanibane umbambile ulele ba enkonzweni.
You gossip, you are reprimanded, and then the devil whispers in your ear you sleep during the service, and then we see that you are trapped in this trap that the devil has placed for you. Everyone can see.
Mambona umngane wakho ulele. Hayi mawe enkonzo umthathe indlela. Wemngane wami ngoba uyambona ngishaya.
If you see your friend sleeping during the service, after the service, take your friend and help him and tell him that you must bring your sins to the light because it's been preached all along. So why you do not bring your sins to the light?
Moses Mawu uSathane ubambile namhlanje kuyisikhathi sakho ukuthi awuphume kade kwashumayeza kade uNkulunkulu wakhuluma nawe kodwa nokho uyaqhubeka uyaphikelela entweni yakho ofika usuku uNkulunkulu uthi kwenele ma kwenele be uthi uyavuka ekuseni akuhambeki uthi ngiyahamba akuhambeki singakuthathi kancane.
If the devil has got hold of you, today it's your day. It is your breakthrough today. As it has been preached all along, it is time for you to break through until the Lord will just catch you maybe. You will wake up in the morning and then you will fail to walk. It is time for you to experience this breakthrough.
Many times when you find a rat in the trap, it's either dead or it's half alive. And that's why the Bible says, if you still have got some life in you, then it's time you get up, and you do something about it.
Kaningi mawufica igundane libambekile kunoxhaka kuba ukuba lifile noma mhlawumbe lisaphila kodwa sekusele kancane ukuthi life ingakho lithi iBhayibheli makuse khona ukuphila kuwe vuka uyithathe ulungise impilo yakho.
And the disciples, when they started hearing all this, sorrow filled their heart.
Ngalesi sikhathi abafundi benkosi bezwa lamazwi inhliziyo zabo zagcwala usizi.
And he says, verse 6, but because I've said these things to you, sorrow has filled your hearts. It's taken complete possession of them.
Ivesi 2, kepha ngokuba ngikhulume lokho kini, inhliziyo yenu igcwele usizi.
They were sorrowful. Their hearts were broken when they knew and were hearing the Lord saying all these things to them.
Kube ngathi bengamelwa usizi, babanjwa usizi ngenxa yokuthi inkosi uJesu yakhuluma lamazwi kubo.
He never scolded them. He never reprimanded them. But he knew his own were heart sore.
Akazange azababhuqe noma mhlawumbe abadelele, kodwa wayazi ukuthi inhliziyo zabo zikhathazekile zinosizi.
They had sorrow because Christ was leaving them.
Lolu sizi lwavela ngenxa yokuba uKristu wayesezobashiya.
But Jesus's departure was an essential step in their growth as disciples.
Kodwa ke ukubashiya kwaye inkosi kwaba isinyathelo sokuqala sokuba bona abafundi bakhule kuKristu.
Contrary to human perception, Christ knew, if I go, it'll mean they will grow, and it's the best for them.
Yebo, abantu babengaqondi lokho kodwa uKristu wayeqonda ukuthi uma ngihamba ngibashiya sekuzoqala isigaba esisha kubona sokuba bakhule ekholweni.
They didn't understand.
Babengaqondi.
They didn't grasp why must this all happen to us.
Abazange bakubambe lokho ukuthi kungani zonke lezi zehlo zehlele thina na.
But I think there was one person that knew to a point what was happening.
Kodwa ke ngiyakholwa ukuthi ukhona oyedwa owayazi konke owayiqonda konke okwakuzokwenzeka.
There was a person who understood. His own, his disciples, they didn't understand. They were full of sorrow, but there was somebody who understood.
Nakuba abafundi bakhe babengaqondi kodwa ukhona oyedwa owayiqonda azi ukuthi kukhona okuzokwenzeka.
Siyabathanda omama bahlale enyaweni sikaJesu, siyabadinga futhi. Niyakuzwa nenomama. I wouldn't tete nigqibe izono zomzukulu. Qha. No, siyabadinga omama abazohlala enyaweni sikaJesu.
We need and love the mothers who will sit at the feet of the Lord, not that they will shout and try to cover up the sins of their grandchildren.
If the
grandchild involve himself or herself in sin, the grandmother will say, no, this is just a small thing, don't worry. But now you mustn't cover up the sins, go and confess.
But there was one person, and you know who was that?
Kodwa kwakukhona umuntu oyedwa, uyazi ukuthi ubani loyo?
Mary, the sister of Martha.
KwakuMaria udadewabo kaMartha.
She grasped a mystery.
Wabamba imfihlakalo.
She understood to an extent what Jesus was saying.
Waqonda ngokudlulele lokho
inkosi uJesu yakusho. That lived an utter sin. She was bound by demons. But when she got set free, she was the one who loved the most. If I may put it that way.
Lo wesifazane wayibambekile esonweni ebanjwe amadimoni kodwa lapho ekhululwa khona kwaba uyena othanda inkosi kakhulu okudlula abanye.
When she went and she broke that alabaster perfume over the Lord Jesus and wiped her hair on his after his feet with her hair, she was preparing him. And she was the one. Imagine a total heathen, a person that was lived in utter sin. Christ heals her. He changes her life. And the ones that walk with him every day, they seem not to understand, but she understood what it was about.
UMaria lo wathatha ibhodlela lamafutha amakha ebiza waliphula enyaweni zenkosi wasesula inkosi ngezinwele zakhe wayiqonda kwakuzokwenzeka elungiselela inkosi lokho kwakuzofika kodwa laba ababehamba nenkosi abafundi abaqondanga bahlulwa yilo wayibanjwe esonweni esikhulu.
She understood, I think, if I put my own words, the Lord Jesus more than his very own that were walking. Because they were confused afterwards. They ran away. They dispersed, and the Lord warned them, they're going to run. Be a people without a shepherd. But this lady, think of it. Ladies, who amongst you, our elder woman, can be like a Mary? We need them. We need them in a church. People that speak to the Lord, that grasp, not to found always in trouble, not always to found in mistakes, not always to found talking rubbish.
Mangabeka ngamazwi ami uMaria lo wabamba imfihlakalo kodwa abantu ababehamba noJesu badideka babaleka baphenduka izimvu ezingenamelusi kodwa uMaria wabamba imfihlakalo eyayingazange izibanjwe abanye. Siyabadinga uMaria besifazane abazokwazi ukubamba imfihlakalo kaNkulunkulu, hhayi abazokhuluma iy'ndaba bayimbandakanye ey'ntweni ey'ngasile kodwa bazohlala ey'nyaweni zenkosi.
You don't need old ladies that go from one house to the other and they gossip and they talk. And not they talk, no, they're not gossiping, they're just sharing. You know that we're just sharing, we're going to pray about it. You are gossiping. No wonder your life spiritually is as it is. Get up, be like a Mary. Sit at the Lord Jesus. You should be the ones that come to us and say, listen, I just want to say something. You know what the Lord revealed to me? 1, 2, and 3. Maybe you can use it one day. Oh no, you're busy with your own little family, your own naughty grandchildren, whatever it is. And you're more worried about them than Christ and his work.
Hayi abesifazane abazohamba imizi ngemizi bekhuluma iy'ndaba baze bathi hhayi asihlebi siyayixoxela nje siyabonisana kodwa kumele labo abesifazane bafane naye uMaria beze kithina bakhulume nathi ukuthi nakho uNkulunkulu angambulele khona hhayi ukufihla izono zabazukulu babe matasa ney'ndaba kodwa babe matasa nokukaKristu.
You know, I smile these days to myself.
Kulezi iy'nsuku ngike ngahleka ngingedwa.
I think there must be a God of the man.
Mhlawumbe ngaba khona uNkulunkulu wamadoda.
And there must be a God of the woman.
Bese kuba khona uNkulunkulu wabesifazane.
I often think to myself, is it possible? Because the husband says something and he says, you know, my wife, this is what I feel.
Ngaze ngiyibuza ukuthi ngabe khona yini into enjalo ngoba kaningi mhlawumbe indoda ikibeke okuthize isho ukuthi nakhe ngicabangayo.
And then the wife comes with the whole Bible. So many verses, and the poor old man says, what must I do? I thought I'm listening to the Lord, and now my wife comes and she speaks like this. What must I? You see, that's I wonder, which God do we listen to? You haven't got a wife, you're a woman, you haven't got your own God, and we men, we don't have our own God. We've got one, but it seems you always know better, you always know more, you always want to have the last word. Through the Bible.
Bese yafika ke noma bese yafika lo wesifazane acaphuna amavese eBhayibhelini athi hayi mina ngibona ukuthi kumele kube kanje bese endodeni kuduma upoti yaningazi ukuthi awu kanti mina ngizwe ngubani ngoba lokhu bengithi kuqhamuka kuNkulunkulu. Kaningi abesifazane bafuna ukuba nezwi lokugcina bafuna ukuthi bona bazi kangcono.
Noma ngikhuluma iphuthi ngikhuluma amanga. Ngikhuluma amanga. Cha. Abambala but kulungileke ngizoyibonela abazalwane kodwa ngisho ukuthi asiqapheleni ukuthi ukuhamba kwethu kuhamba njengoMaria ubehlele enyaweni zikaJesu ubeyazi ukuthi uJesu uyakhuluma nami.
I think you can also testify that I'm not just telling lies. You can also testify, but we must be careful and make sure that our walk is the same walk as Mary, who was walking the walk, and then she sat at the Lord's feet.
Now, Jesus said, verse 7, why must he go? He says, however, I'm telling you nothing but the truth. When I say it is profitable for you that I go away. Because if I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I go, I will send them to you. Think of it. Think of it. Jesus wasn't thinking of himself. He was thinking at the work of his Father in heaven. He says, you know, I love my children, but it's better I go, because then the Comforter will come.
Iveseless kombisa. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Awucabange nje ukuthi inkosi uJesu yayingayicabangeli yona kodwa yayicabangela abafundi ukuthi kumele ngihambe ukuze afike umduduzi.
And when he comes, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin, about righteousness, and about judgment.
Ivesile shakalombili lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela.
About sin, because they do not believe in me. About righteousness, because I go to my Father and you will see me no longer. About judgment, because the ruler of this world, Satan, is judged, condemned, and sentence already is passed upon him.
Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kubaba, ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe.
And then he says, I have still many things to say to you, but you are not able to bear it. You see, he says, he knew the heart of man. You can't bear everything. But he takes you through step by step.
Besithi inkosi uJesu ngisenokuningi okukuntshela kodwa ningeke uthwale manje. Uyabona ukuthi inkosi uJesu uyayiqonda ukuthi babengenawo amandla okuthwala konke engakusho kodwa ifisa ukuthi ihambe nawe isinyathelo nesinyathelo kancane kancane uze ufinyelele kulelo.
Verse 20, I assure you most solemnly, I tell you, that you will weep and grieve, but the world will rejoice. Think of it. You will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy.
Ivesi lamashumi amabili. Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula, niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngokuthokoza.
So for the present you are also in sorrow, but I will see you again, and your hearts will rejoice. And no one can take from you your joy. No one. You see, in his sorrow he said, no. But you will have joy. And my question is, have you got that joy today?
Nanike nilusizi manje. Kepha ngiyakubuya nginibone. Inhliziyo yenu ithokoze. Intokozo yenu akakho onganamuka yona. Niyabona ukuthi inkosi uJesu ikhuluma ngokuthi niyoba nentokozo noma lukho ona usizi. Umbuzo uthi ngabunayo yini intokozo na?
A joyous heart overcomes many, many an obstacle. It keeps a person. But a sorrowful, downtrodden heart is always susceptible to something.
Inhliziyo egcwele intokozo inamandla okunqoba zonke izithiyo zonke izilingo. Kodwa inhliziyo egcwele usizi iyahluleka, iyakwazi ukungena ogibeni iwe.
And then he says later, you haven't got received because you haven't asked in my name. He says, you ask in my name.
Besinkosi uJesu yasho ukuthi aninakho ngenxa yokuba aniceli. Uma nicela egameni lami nakwamukeliswa.
He says, keep on asking. Do it again. And he says, you will receive and your heart will be full of joy.
Inkosi uJesu besiyasho ukuthi celani, ningayeki ukucela niza kwamukeliswa. Uma niqhubeka nicela niyokwamukeliswa bese nigcwala intokozo.
Have you ever gone to the Lord Jesus to ask him something about your spiritual life?
Umbuzo uthi usuke waya yini kwinkosi uJesu wayibuza maqondana nokuthize okwempilo yakho ngokomona.
To ask him and say, Lord Jesus, what gift have you got for me? What can I have? Not that I am some, but what can I get so that you can use it? He says you haven't got because you don't ask. You're just worried about your own self, but not the kingdom of God.
Useke waya yini kwinkosi uJesu wathi inkosi isiphi sipho naso onganginika sona ozokwazi ukuthi usebenzise sona kimi aninakho ngenxa yokuthi aniceli kodwa nimatasa ngezinto zenu hayi ngezinto zikaNkulunkulu.
That's why I said in the beginning, what's the sigh and cry of your heart? What is it? Just about your worries, your problems, but have you ever gone to Christ and said, Lord, what have you got for me that you I can but yet you can use in this kingdom of yours?
Ngakhe eqaleni ngishilo ukuthi kuyini ogcwele enhlizweni yakho, siyini isifiso sakho? Uyaya yini uNkulunkulu ucela ukuba kusize akwambulele okuyintando yakho?
Many people sit and go in circles because of the very sin that has ensnared them, that has trapped them. But that's not what we are called for. We are called to be ambassadors, to be disciples of our Lord Jesus Christ in this world.
Baningi bayazungeza ndawonye ngenxa yesono esodwe sibabambile. UNkulunkulu akasibizelanga lokho, usibizela ukuba sibe ngamanxusa, sihambise ivangeli sibe ngabafundi bakhe.
I feel sorry often for him. He must always forgive me when he comes. But he does very, very well. Uzila Kau.
Yeah,
lokhula. We are not called to live in sin. We are called to live an overcoming life. I'm asking you this morning, husband, where is your wife? Where is she spiritually? Have you ever gone and told the truth? You cover up like the caucus. The caucus like covering up the caucus. The grandchild is always the best. Huh? Must ask the grandchildren. Nearly I call them by name. Is your caucus the best? They say, yeah, my caucus is the best. Why? Because she doesn't get... Oh, okay, let me stop. Otherwise, I'll have me up for...
Bazalwana sibizelwanga ukuba sihlulwe isono, kodwa sibizelwe ukuthi sibe ngabanqobi. Ngingabuza namhlanje ukuthi kuwena ndoda upho wesifazane onikwe uNkulunkulu ngabe ukuphi ngokomoya. Mhlawumbe ke kuzokhulunywa ngogogo kuthi hayi bayafihla izono zabazukulu. Mawubuza umzukulu athi hayi ugogo wami ngiyamthanda kakhulu, ngeke ofana naye.
Haven't you been here at the mission? How long? Years? Don't tell me your spiritual life is what it should be. You're far, far from it.
Umbuzo uthi unesikhathi esingakanani ukhona la emishini, ngabe iminyaka eminingi, kuyamangalisa kodwa ngoba impilo yakho ngokomoya ayikhombisi ukuthi unesikhathi eside.
The Lord said many things, but I'd like to end up with one of his last statements that he spoke to them that day.
Maningi amazwi akhulunywa yinkosi uJesu, kodwa ngifisa ukuphetha nje ngalamazwi awakhuluma ekugcineni.
For I've overcome the world. I've deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Think of it. Verse 34.
Just read the whole 33.
I like the Amplified. He says, I've deprived the world that it won't of power to harm you and have conquered it for you. Imagine, just take those words. Just take them. What do they really mean? Should we live in a life that is downcast, a sinful life? Sure, Jesus says, I've overcome. I've done it for you.
Ngiyasandisa humusho seAmplified ngoba sichaza kabanzi ukuthi uthi uJesu izwe ngilamukile ngaliphuca amandla phezukwenu mina nginqobele nina izwe. Ngenxa yalokho akumele nisiphile impilo yokunqoba ngoba uJesu vele usesinqobelile izwe.
And then back to the prayer. That was just the introduction to his prayer.
Lamazwe bengiwafunda nje bekusa yilokho okuyisathulo
noma Chapter 17. The Lord lifts his eyes. He lifts it heavenwards, which was at that time the thing done. Today we bow our heads and close. He lifted his eyes and he prayed to the Father in heaven.
Siyafunda kwisahluko seshumi nesikhombisa ukuthi inkosi uJesu yaphakamisela amehlo ezulwini yakhuleka kuNkulunkulu yakhulekela abafundi.
And friends, this was his prayer for us also today.
Bazalwane lo mkhuleko kwakungumkhuleko wawubhekiswe kithi ngisho namhlanje.
Just as you have granted power and authority over all flesh, that's the Lord Jesus saying of his Father, so that he may give eternal life to all you have given him.
Ivesi lesibili njengalokho uyiphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade.
He says, this is eternal life, to know you, the only true and real God, and to know him, Jesus Christ, whom you have sent.
Ukuphila okuphakade yilokhu kuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu.
Verse 9, I'm praying for them. I'm not praying, requesting for the world. Think of it. He said, I'm not praying for the world and requesting from the world. He says, I pray for them. But I'm praying for them. I'm not praying for the Lord, for the world, but for those you have given me, for they belong to you.
Ivesi lesishagalolunye, ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe. Qaphela ucabangisisa ukuthi inkosi ithi angikhulekela izwe kodwa ngikhulekela labo ongiphe bona ngokuba bengabakho.
All things are mine, are yours, and all things that are yours belong to me, and I'm glorified in them.
Konke kwami kungokwabo nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona.
Think of it. Him and his heavenly Father, how one they were. Father, what's yours is mine. What mine is yours. Can you say that of your life?
Awucabange nje ukuthi uthi uJesu lokho kungokwakho babo sezulwini kungokwami nokwami kungokwakho bona nobaba babe munye usho ukuthi wena ungasho injalo.
The children, Father, they are mine, but Father, they are yours. And yours is mine. Is that the attitude you have about your children?
Wena babu ngasho yini ngabantwana bakho ukuthi Nkosi labantwana bangabakho ngobokwakho kungokwami? Ungawasho yini lawo mazwi njalo unikele okwakho kuNkulunkulu na?
Why then do you treat your children as if they don't belong to God?
Yingakho yini abantwana bakho baphatha ngendlela yokuthi akusibona bakaNkulunkulu na?
We Christians have got one big failure.
Bazalwane thina njengamaKristu sinenkinga eyodwa yokhuleka.
And we talk and we talk.
Siyakhuluma sikhulume sikhulumela safuthi.
And we talk till the spit runs out of our mouth, down our side, and we talk and we're so convinced and we talk. But when we get to the deeds, when it gets to the deeds of helping your children, which you say belong to God, you fail.
Sikhuluma kakhulu kuze komamathe emlonyeni kodwa mase kufanele senze izenzo siyehluleka sihluleka ngisho ukuthatha abantwana bethu sibaphathise kwabantwana bakaNkulunkulu.
One day I visited a young couple.
Ngolunye usuku ngavakashela.
I wasn't there, luckily my wife was there. Sorry. I wasn't there alone, my wife was there also.
Ngangayile ukubavakashela ngedwa kodwa nonkosikazi wami wayekho.
But I'm happy my wife was there.
Because
she could have learned what not to do and how not how to treat her husband. While
he
was sitting there and talking to the husband, he calls to his wife in the kitchen.
I've never
expected that person to answer in such a way.
Ngangazange ngilindele ukuthi lo wesifazane wayengaphendula ngaleyo
ndlela. I'm busy. I'm preparing food. I can't come. And it went on and on. And she called herself a Christian.
Wayesememeza lo wesifazane wathi awuboni ukuthi ngimatasa ngilungisele ivakashi ukudla. Waqhubeka wakhuluma okuningi amazwi ongeke uze uwalindele ukuthi angaphuma kumzalwane.
And mother, you know what your answer would be today, maybe?
Uyazike mama ukuthi wena yipi indlela mhlawumbe ongaphendula ngayo namhlanje.
I'm just praying. I'm praying to the Lord Jesus. I can't come now.
Mhlawumbe ungathi hawu baba ngixolele ngisakhuleka. Ngiyathandaza kuinkosi uJesu angikwazi ukuza njengamanje.
You are very sly. Sorry to put it that way. Very sly. You know exactly.
Usho ukuthi uyiqili eliyikhothe emhlane. Ngiyaxolisa ukubeka ngaleyo ndlela kodwa wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani.
That's why there's no life in the family. That's why you find things what they are in the family. Because of that. Not only, that you can't say. But they masters. And no wonder the poor husband becomes a little papruk. But you know, what's a papruk in English? I don't know. Papruk you can't say in English. But
yingakho kungekho ukuphila emndenini, yingakho izinto kube ngazuthi ayihambi kahle, hayi nje ukuthi ilogo kuphela, yingakho ukuthola amadoda uthola ukuthi asedidekile manje awasaqonda ukuthi kumele enzeni.
And when the husband calls you,
uma ke indoda yakhe ikubiza,
and I've got a headache.
Hayi baba ngiphethwe
yikhanda. And the moment I call, I'm too busy.
Kulesi sikhathi
ngisematasa. And you call yourself a Christian, get out of that. You are lying. Sorry to put it that way. There's other ways to answer, other ways to do it.
Bese ke uzibiza ngomKristu, ngifisa ukusho ukuthi uqamba amanga lihlaza, awukwazi ukuba umKristu ukhulume kanjalo.
I think the older people understand my language I've been using.
Ngiyakhona.
That's why it's such a mess in the family. You got your ways, your husband. You can't thobelana. Angikwazi noyithobelana. Kaluto. Fana njalo indoda ithobela wena. Njalo indoda ithobela. Angisho ukuthi indoda kufanele ingathobela unkosikazi. Kukhona ukubili. Kodwa bazalwane siyaphi? Sithi siyakhola iminyaka siyakhola kodwa siyabheda.
Ngiyacabanga ukuthi abadala bayaliqonda lolu limi engilikhulumayo. That is why things are so in your family because you are not submissive to one another. I'm not saying that only the wife should be submissive to the husband. Even the husband can submit or humble himself, but if we are treating ourselves like this,
the Bible says, I will make a help meet for you. Simple rule in life. If he tells you to sin, then you got all the right. And if it's a filthy relationship, you've got all the right. If there weren't children, I'd even say more.
IBhayibheli likubeka ngokucacile ukuthi wathi uNkulunkulu ngikwenzela umsizi wakho. Yebo kunelungelo lokuthi uphike mhlawumbe mangabe ekufake esonweni, ekwenzisa isono. Kuningi engingakusho kodwa ngenxa yabantwana ngingeke ngikusho konke.
But he says I've come to bring life. Life in a family. Think of it. Where everybody's happy, joyful like the Bible says. There's no fighting. Do you know a family like that?
Uthu Jesu ngizile ukuba ngilethe ukuphila imndeni ibe nokuphila ibe nentokozo ngabe njalo yini imndeni yethu na.
And then he reads says in verse 12, while I was with them I kept and preserved them in your name.
Bese sho lamazwi evesini leshumi nambili, lapho ngise nabo ezweni ngabagcina egameni lakho.
He kept them in the name of the Father, and he did keep them, but except one which we will talk about.
Yebo wabagcina egameni lika baba ngaphandle koyedwa nesazokhuluma ngaye.
Friends, I want to go step back. May I?
Bahlobo ngifisa ukuthatha isinyathelo ngithi ukuhlehlele emuva, ngiyathemba niyangivumela.
If you're not clean as parents, it's enough for me to say, how will your children be clean? It'll be passed on. You understand? You pass it on the poison.
Uma wena njengomzali.
If you don't understand, you can come to Baba Duba and don't come to me because I'll chase you out. You should just hear what I say.
Uma wena njengomzali uphila impilo engahlanzekile, ucabanga ukuthi izingane zizophila kanjani impilo ehlanzekile ngoba lokho kukuwe ukudlulisela khona ezinganeni.
Awusho kamnandi kabi. Lokho ukukhe ekhaya. Lokho kubona la ma cellphone. Uwedwa ngiyagarantee ingane zakho zongena kulokho futhi more.
I can assure you what you are busy with, even in your cell phone, you will pass it on to your children and they will do that even more.
But now Christ says, Lord, Father, those that you've given me, I've preserved. I kept from decomposing. I kept it fresh. I kept it as it is.
Inkosi uJesu yasho ukuthi baba labo onginike bona ngibagcinile ngabagcina bekahle bese simene sifanele.
In other words, that's why the psalmist says he is our fortress. He's the one that protects us. It is so. But if you move out of that sphere of protection, no wonder the devil gets you.
iBhayibheli likubeka ngokusobala encwadini yamahubo ukuthi uNkulunkulu uyinqaba yethu, uyena oyihawu lethu. Uma usuphuma kuleyo nqaba wena uye ngaphandle, uzoba ukudla kaSathane.
When I was much younger,
lapho ngisemncane,
one day I had a very, very difficult day.
Ngelinye ilanga ngaba nosuku olalunzima kakhulu.
When I speak about persecution, I know what it means to be persecuted by the devil.
Uma ngikhuluma ngokuhlupheka ngokuhlushwa uSathane, ngikhuluma ngento engiyaziyo.
And then I couldn't anymore. I couldn't. I just couldn't. I don't know what to do, what to do, what to say. I was all alone.
Ase ngiphelelwa amandla, angazi ukuthi kuphe kumele ngikwenze, kumele ngenze njani, ngangingedwa nje vo.
And I opened my Bible.
Ase ngivula iBhayibheli.
And the Lord said, let me rephrase it. Because so easy we say the Lord said this, I'll rephrase it. And I read.
Ngase ngivula iBhayibheli, inkosi yasho lama.
Ngafunda. Angishongo ukuthi inkosi, ngathi ngafunda iBhayibheli.
Ngase ngifunda iBhayibheli, inkosi yayisisho lamazwi, kodwa ngizosho nje ngwafinqa.
I will be a wall of fire around you.
Kwase kuba namazwi athi ngizoba ugange lomlilo oluzokuzungeza.
I couldn't believe it. I closed my Bible. Now, you must be careful doing that. I've tried it often, boy, and it's very dangerous. But I was in need. I was drowning. I opened my Bible again.
Ngase ngivala iBhayibheli lami ngizange ngikholwe lokho kwabanzima kumina nganginesidingo esikhulu ngase ngiphinde ngiyalivula futhi iBhayibheli.
The Lord said, I'll be a wall of fire around you. Think of it. Think, I don't know where, I just close, open, hop.
Inkosi yayisisha amazwi athi ngizoba ugange lomlilo oluzokuzungeza.
You see, the Lord knows what you need.
Uyabona ukuthi inkosi zazi zonke izidingo zakho. Yazi konke okudingayo.
But he'll protect you in them.
Futhi ke izokuvikela kuzo zonke iinkinga.
So I opened my Bible for the third time.
Ngase ngiphinda ngivula iBhayibheli lami ke okwesithathu.
The Lord said, I will be a wall of fire around you. Three times. And friends, that happened to me when I was very young. But up to today, I hold on to that word which you spoke.
Lokhu kwenzeka izikhathi ezintathu lithi izwi ngizoba ugange lomlilo oluzokuzungeza kuze kube manje ngabambelela kulokho kulawo mazwi engawafunda.
He preserved me. He kept me. And that's what he was praying for when he was with his disciples. And you the same. Nobody's different. He'll treat you the same.
Okusho ukuthi wangigcina wangilonda njengalokhu uSimuzwe ekhuleke ethi uzolonda abafundi bakhe nakuwa ngenza okufanayo ngoba sonke siyafana kuye.
And that's why he says, I am the, I'll protect you, I'll preserve you. That's his promise to us.
Yingakho ethi ngizokulonda, ngizokugcina, ngizokuvikela, yiso lesi sithembiso uJesu asinika sona.
But in the same chapter, or the same verse, he says, I guarded and protected. Not one of them has perished or is lost, except the son of perdition, Judas Iscariot.
Which verse, man?
Verse 12.
Ivesi leshumi nambili lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ngiphe bona ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke imbhalo.
You know, so many people say, but how is it possible that you've got such people on the mission that can do such things?
Kaningi abantu babuza umbuzo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi emission kube nabantu abalolu hlobo abakwazi ukwenza izinto
ezinjengalezi. Maybe you left because you were like that. Maybe you left, maybe God took you out because you are like that. But let's look at Jesus. Jesus had this man. He knew him from the beginning.
Mhlawumbe nawe wawunjalo yingakho wahamba njengalokhu uNkosi uJesu uyayazi kabanzi ngaye uJudas kusukela nje ekuqaleni.
He knew him. He warned his disciples. They didn't know. They didn't know what was happening. Only afterwards, oh, is this what he meant? And then people blame you. They blame the reverend. Why? Friends, I think you need to open your brain. You have a little brains. That's your problem.
INkosi uJesu uyayazi kwayisekuqaleni yabaxwayisa abafundi kodwa babengaqondi baze baqonde egcineni ukuthi oh inkosi yayikhuluma nganangu uJuda.
Somebody wrote me an email today, these days.
Kusukela ekuseni kukhona ke kulezi insuku
kukhona. You know what? You don't read such stuff. It belongs to the fire. Because those very people, their lives aren't alight. And that's the problem. And then they've tried to blame others.
Ukhona ongithumela umkhafazo nge-email okuyinto engamele uyifunde ngoba into ekumele ibe semlilweni esihogweni bese bona bekhomba abanye abantu ngazo lezi zinto.
It seems they always know better. If they knew better, why didn't they stay and help it get better? But they always know better when they're outside. Rubbish.
Bathi
baz again, rubbish.
Bathi baz
shoot me, that doesn't mind. I don't care. I only die once.
Bathi bazi kangcono uma wazi kangcono kungani ungahlalanga pho wazi kangcono ngoba usungaphandle usuyibona ukuthi wena usungcono noma ke ungenza okuthandayo kimi anginandaba.
It's easy to hide behind a cell phone. It's easy. You can say what you want, but let me tell you, one day, and the day is coming, you'll have to pick up every word, and I warn you, Judas didn't have long to live after that. Well, I mean, I don't mean you, but here Judas was the same thing.
Kulula nje ukuthi uqashe ngomakhala ekhukhwini, ubhale yonke into oyithandayo ngoba nakho ubhala kumakhala ekhukhwini. Kodwa ngiyakugqwayisa ukuthi ngelinye ilanga uzoyilanda ngawo wonke amazwi owashilo noma owabhalile.
We don't know your heart. We pray that everybody gets converted. That's what the Lord prayed for. That's what we pray for. But it's just a warning. Be careful what you say. Be careful what you say. It'll catch up with you.
Noma singayazi inhliziyo yakho, kodwa siyakhuleka ukuthi engathi ungaphenduka, njengeNkosi uJesu ikhulekela ukuthi nabanye engathi bangaphenduka. Kodwa qaphela amazwi owakhulumayo.
Why didn't Christ remove Judas? Why did he keep them there? Why? Why did he could have most easily said, Judas, come, you go, you're a thief, you can't be amongst us. He kept him. There are certain things as human beings we'll never ever, and if you try to understand, that's when you get into a dark old bush.
Kungani inkosi uJesu ingazange imsuse nje uJudas kubafundi kusukela ekuqaleni yathi hayi Judas hamba ngoba wena uyisela weba lokho okuhlala esikhwameni imali kodwa yamgcina ekhona kubafundi. Kunezinto ongeke uze uyiqonde mothi uzama ukuyiqonda ngomqondwana wakho omncane uzongena phakathi ehlathini elimnyama.
Uzongena ehlathini ngeke uqonde indlela zikaNkulunkulu ziphakema njengeZulu phakema phezu komhlaba. Izinye izinto ngeke siqonde ungcono uvala umlomo. Uvala umlomo uthule uhloniphe.
There are things that we cannot understand with our finite mind because you will end up in the bush. So it's better you just keep quiet because the ways of the Lord are higher from our ways as the heaven is higher
Judas
over the earth.
Judas must have been a thief from the day he grew up.
UJudas lo waba intswelaboya esakhula wayeyisele ntshontsha.
And it's amazing that Christ gave him the money box. It just shows you the love of Christ. Even here, a man, and all the time, Maybe the Lord was waiting that this man repents.
Kuyamangalisa ukuthi inkosi uJesu inikeza lona isela isikhwama esinemali ukuthi awugade le mali. Sonke lesisikhathi inkosi uJesu inethemba lokuthi mhlawumbe uJuda lo uzophenduka yeke ukuba
yisela. Sometimes the Lord cares for you. And you know it, he loves you. You know why? Because he wants you to be helped.
Kaningi inkosi uJesu yakhathalela inothando ngawe ngani na? Ngenxa yokuba ikufisa ukuba nawe uphenduke usizakale empilweni.
The surname Iscariot seemingly comes from the Latin sicarius. You know what it means? A murderer or an assassin.
Lesi sibongo esithi Iscariot mawusumusha ngolimi lesilathini liveza ukuthi umuntu owumbulali noma oyinkabi.
And the Lord kept him. The Lord said, yeah, you've got a position. We like positions, don't we? We want positions. He said, yeah, you exactly. Take it. You look after it.
Kodwa ke ngiyamangalisa ukuthi inkosi yamgcina uJudas yazi yamnika nesikhundla. Abaningi bayayithanda ikhundla. Yathi thatha lesi sikhundla usiphathe, phatha yona imali.
Often the Reverend warns us, what we blame others to be is exactly what you are.
Kaningi ubaba umfundisi uyasixwayisa ukuthi lokho sola abanye abantu ngakho kuningi okutholakalayo kuwena okufana nalokho basola ngakho.
Maybe it would have been better that Jesus would have said, come Judas, go. Go, you don't fit in, you're a thief, you don't repent. But you know, it's heartbreaking and difficult what was end was like.
Mhlambe kwakuzoba ngcono ukuba inkosi uJesu yambiza uJuda athi hayi Juda ngoba uyisela futhi uyebo uyehluleka ngcono uhambe ungabi ingxenye yabafundi abayishumi nambili kodwa inkosi yamgcina yakwazi ukuthi imbeke kubo labafundi.
Wambekezela. Cabangani, wambekezela thina siyasolana. Yini ukuthi uba mfundisi ayinje 1 no-2 siyathola enhlizweni anginjalo awuvume isono sakho ukuthi kangakanani wamsola ubaba. Noma uhambile noma ulapha akusholuthi awuvumi isono sakho uthi wamsola ngakanani.
The Lord Jesus was patient on Judas. He bear with Judas waiting for him to repent. It's easy for us to just point fingers and say, look at Baba Mfundisi, he's done that and this. You must repent, expose your sin, even if you are not here at the mission.
And Judas must have been touched quite often. He must have felt that conscience pricking him, telling him, hey, you love that sin. You love it. That's why you do it. You confess it, but you love it. And you do it again, and you do it again. It's because you love that thing. It's like Judas loved the money. Simple.
UJuda lo wahlabeka kaningi unembeza wakhe uzama ukumhlaba ukuthi Juda uyabona yena ukuthi uyisela uyebo khona esikhwameni kusho ukuthi uyayithanda lento yenzayo awuyeki ngani nawe ungena esonweni ngoba uyasithanda uyasivuma uyasiyeka uphinde usenze uphinde uzivume kusho ukuthi uyasithanda.
Auf Deutsch sagt das so schön. Auf Englisch kann man das nicht sagen. Du lieb äugelst mit der Sünde. Du liebäugelst. Du guckst, du liebst es. Du willst es. Es ist dir sehr, sehr kostbar. Wenn du weißt, auch es ist falsch. Du liebäugelst damit. Und Judas hat mit dieser Sünde hat er geliebäugelt. Er mochte sie. Er konnte sich nicht trennen von der Sünde.
Golim lues dach, kusho ukuthi uJuda lo. Sorry, lues jalman.
Hayi ngiyamthupha. Hayi bazalwane, kukhona lokhu ukuthi ubheka into ngamehlo, ukuthanda into ngamehlo, ushela ngamehlo. Kukhona siyakwazi-ke lokhu, kodwa nesono ungashela ngamehlo. Uthe ngiyasithanda, ngiyasithanda iselfoni, ngiyathanda lezi thombe, into enhle. That's why ukwazi ukuhlukana nakho.
There is that of you love something with your eyes. Maybe you are flirting with your eyes. We know about that. Maybe you love your cell phone because you watch at pornography. You don't want to separate with your cell phone because you love it.
umdelela umzali umdelela umzali umzali akafundile umzali yini uhlamba umkhwe lokho ushathe khona emndenini kodwa uyamdelela ubaba wakho and then wena uzositshela ukuthi fanele siphila kanjani uyahlanya awu cha ungakhumusha ungakhumushiya uyahlanya uyingane ekhaya and then uqabana nomama zala uqabana no ubaba ekhaya uyaganga hawu and then ubuye usitshela thina usithuma amabhayibheli amavesi uthi uNkulunkulu uthi unamanga phenduka wena qala ekudeleleni kwakho and then mhlawumbe sokuzwa ukuthi uthini you know children are amazing things
uyazi ukuthi ingane ziyisimanga
when they marry
uma ishada
I don't know why I'm still feathering it out myself. When they marry, it seems as touch me not. Touch me not. I'm married now. I know what to do. I don't even know my, I need my mother-in-law. I know.
Kaningi uma seyishada seziyaphenduka zithi hayi ungangithinti mina ngazi kangcono ngeke uzungitshele lutho zise zazi kangcono ngisho nako babezala nako mamezala seziyabaphikisa.
Uthi mama shoyi ambuke mfake esikhathini uthi hayi uNkulunkulu ukhulumile nami ethi uyazi le ngane uyadelela uyamtshela umama zala uthi hey angikudingi nakho kwami muzi wami futhi lo
Now the child is telling the mother-in-law that no I don't need your advice this is my house I know what to do
and then uzokuthumela amabhayibheli amavesi kodwa lokho na uNkulunkulu uthini hawu uNkulunkulu angakhuluma nomuntu ohlanya nomuntu odelelayo ekhaya ayikho leyo singadideki bazalwane asingadideki ayikho leyo nto mbongolo leyo
Let us not be confused, brethren. You can send the verses around and say, no, the Lord is speaking to you. How can the Lord speak to someone who is rude, who is not respecting the elders?
And arrogant. It's I like that word, arrogant.
Umuntu oyiphikanga.
I don't know, children that grow up, it doesn't enter my head how children can grow up on a place like this and will live in a place, and they're arrogant. They're arrogant. They can't even live together. It's an impossibility.
Kuyangimangalisa, kuyangixaka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi iy'ngane ey'khulele khona la emishini zijike manje zibe hlaza, zibe nenkani, zingakwazi ukuthi iphilisane ndawonye.
You know, another thing about Judas.
Nakhuko okunye maqondana noJuda.
He came super spiritual.
Mary,
you know what? You should have maybe prayed first. You can't take this expensive perfume. And you should have asked Christ first now. You know what it's like. You know what they can talk and say, but you know, are you sure? Was it the right thing? You could have given it to the poor. Judas could have said to her.
Mhlawumbe uJuda washo la mazwi athi hayi Maria bekumele uqale uthandaze ubuzisise kahle ngaphambi kokuba uphulele libhodlela lamafutha elinenani elibiza kangaka bekungangcono ukuba sinikeze abampofu.
You see, then suddenly they know so many Bible verses. Before I know, oh no, no, now suddenly they got Bible verses and Judas must have fallen in that same category. Oh no. And the disciples must have agreed, hey, you know, Mary, maybe it was a mistake. You should never have done that.
Kona lapho umuntu usaza amavesi kakhulu eBhayibhelini, mhlawumbe nawe uJuda wayekulowo mkhakha, nabafundi baze bamvumela ukuthi hayi Maria, bengamele wenze ngale ndlela.
But the Lord said, leave Mary. You see, leave her. What she did was right.
Kodwa ke sizwe inkosi ithi, miyekeni uMaria wenze lokho okufanele ukuba kwenze.
There's so much, you know, I have to. And it's interesting. When you start having these, I don't say it's wrong, but when you look at it, these Bible verses and becoming so, and then you look at it, wow. You're dressed like the world. You got trousers on. Look at the way you dress. Everything is so tight. It just doesn't add up.
Ngiyamangalisa ukuthi nanga umuntu manje usaza amavesi amaningi eBhayibhelini angisho ukuthi kubi kodwa mawuthi uyambheka ufana nezwe indlela agqoka ngayo gqoka amabhluke uyayimpintshe emabhlukweni kodwa ubhizi uqhulula amavesi eBhayibheli uzumangala.
And it beats me, I can't understand it, that they want to become more like the world, and where Christ said, keep them in the world. They mustn't be like the world. They must not. They must be different. Like me and the Father. We are different.
Ngiyamangalisa ukuthi nabo bayibona bephezulu ngokomoya, kodwa umuntu uyababheka bafana nezwe. Kodwa uthi uJesu Nkosi bagcine bekhona ezweni, yebo bona akusiba bezwe, njengalokhu nami ngingowakho baba.
Sometime somebody said something to me. He was somewhere and then he had seen somebody.
Who
knew very well.
Khona umuntu washo ukuthize kumina wayekwenye indawo wayesebona umunye umuntu.
I couldn't look, and he was honest. I couldn't look the way that person had dressed.
Ebona umuntu omaziyo wayesethi uyazi malume ngaba namahloni ngisho kumbuka lo muntu indlela ayiqhokile.
We just crossed our ways among our ways somewhere. But he says, you know, I couldn't look. And then you say you're a Christian. Does not add up.
Uthi savele saphambana nje kwangathi asazani indlela ayiqhoke ngayo kodwa uzibiza ngokuthi umKristu kuyamangalisa ngoba izinto ayihlangani makunjalo.
And it's very people that were here that always found fault, and when they go out there they dress worse than the world.
Kaningi kuba abantu akade benathi la basola abagxeka babona izinto engalungile.
We are all here. We have the need of Christ to protect us and keep us. If we would just close our mouths and carry on with the life I want to live, but don't pronounce to the whole world, I'm a Christian, and you live like a heathen and you dress like a heathen.
Sonke njengoba sila bazalwane siyamdinga uNkulunkulu ukuba sisize asikhombise indlela ekufanele sambe ngayo kodwa siqaphele singakhulumi kakhulu sizibize ngamaKristu kodwa izenzo ayifani nokukhuluma kwethu kodwa mawuthi uyabheka ngathi siphila njengabahedeni.
And you know where it starts often?
Yazi ukuthi ke kaningi iqala phi?
With the hair.
Kuqala ngeyinwele.
With the hair.
Ngeyinwele.
Epsilon, his downfall was his hair. And your downfall will be your hair because that's where your pride sits.
U-Absalom indodana kaDavide into ayiqhenya ngayo yinwele zakhe yizo futhi ezamuyisa nawe uzowiswa yizinwele zakho ngoba uyayiqhenya ngazo.
Chapter 17 verse 16. They are not of the world, belonging to the world, as I'm not of the world. It's clear. It's a statement Christ made.
Sahluko seshumi nesikhombisi verse leshumi nesithupha abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Amazwi la wacacile kuhle kwekatela imhlophe ehlungwini akhulunywa uKristu.
Verse 15. I do not ask that you will take them out of the world, but that you will keep and protect them from the evil one.
Ivesi leshumi nanhlanu angicela ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi.
Sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself, make them holy by the truth which is your word.
Bangcwelise, ubahlambulule, ubahlanzisise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso.
He wants to separate us for himself.
UKristu ufisa ukusibuyisela eceleni sibe ngabakhe.
I wanted to use Peter as an example, the opposite of Judas.
Ngifisa ukusebenzisa uPetru njengesibonelo owayehluke kakhulu kunoJudas.
Maybe I will do it.
Ningixoleleke kodwa mhlawumbe ngizokwenza.
You know, Peter denied the Lord when he was warming himself at the fire.
Uyazi ukuthi uPetru wayiphika iNkosi ngesikhathi othu umlilo.
But it was not something in his heart, like Judas had this thing in his heart that he hid away.
Kodwa uPetru kwangese into eyayimbusa enhlizweni yakhe njengalokhu uJuda lento ayenza eyimbusa eyifihlile enhlizweni yakhe.
That's why the Lord often says, that which you know, bring it to light. It's important. He wants to help you. He wants to forgive you.
Yingakho inkosi kaningisho ukuthi lokho okwaziyo kuyisono woza nakho ukuveze ekukhanyeni ngoba ifisa ukukusiza inkosi ikunqobele kulokho.
But one day after that, Peter went fishing with others.
Emveni kwalokho uPetru wayesehamba nabanye bayodoba.
And it's amazing. When he recognized Christ, he jumped out of the boat and ran to him.
Kyamangalisa ukuthi ngesikhathi bedoba esebona ukuthi nangu uKristu washiya phansi udobo wagquma esikebheni wahamba waya kuKristu.
There was a love that he had for his Lord.
Why not uthando olujulile ayilibhekise
enkosini.
Lokho kwamqhubeka kumqhubela enkosini.
Christ does. He drives you to him.
Yilokhu uKristu akwenzayo ukusondeza kuye.
Often he allows you to experience difficulties, problems. Why? He wants you to learn to come to him.
Kaningi uyakuvumela ukuthi uhlangabezane nezingqinamba nezinkinga ngani na ngoba uzama ukusondeza kuye ube seduze naye.
And when he goes gets onto the beach,
lapho ke sefika olwandle,
what did he find?
Wathola
a coal fire.
Wayesethola umlilo wamalahle.
Prepared this time by the Lord.
Umlilo lo wawusulungiswe yinkosi.
And when he had seen that fire, it could be that it had reminded him of that fire where he warmed himself and died the same Lord denied him.
Mhlawumbe ngesikhathi ebona lo mlilo wamalahle wabaswa yinkosi, wakhumbula lo mlilo ayiwotha ngesikhathi ephika inkosi.
And the Lord didn't reprimand him and cut him down.
Why?
Because the Lord saw his heart. He ran to the Lord. He was prepared to go to extremes to get to his Lord.
Kungani inkosi ngamsolanga ngoba yabona inhliziyo yakhe wayinentshisekelela ngazelela ukuthi aye enkosini ingakho wagijima waya kuyena uJesu.
So when he came to the Lord took the initiative to call Peter back into the service. It was the Lord that stretched out his hand and said, come Peter, come. You belong to me.
Lapho uPetru efika enkosini, inkosi eyamamukela kuqala yamnika umsebenzi evangelini, kwayiyona elula isandla inkosi yathi wena Petru ungowami, woza kimi.
You've made a mistake, Peter.
Yebo, lenzile iphutha Petru.
But I need you.
Kodwa ke ngiyakudinga.
Why?
Ngani na?
Peter was prepared.
Ngokuba uPetru wayeyimisela ukuyithoba.
He was prepared to take his pride, put into his pocket, and say, I am useless.
Wayeyimisela ukuthatha impakamo yakhe ayifake ephaketheni, avume yena ukuthi mina nkosi anginto yalutho nje ngiyisahluleni.
Think of it.
Awucabanga.
Jesus is willing to forgive our failures, call us into his service.
Inkosi uJesu imisela ukuba ithethelele izono zethu isibizele emsebenzini wayo.
After all, if only perfect people qualified to serve him, he would have no room to choose from. In other words, there wouldn't be any people to choose from if he only would have sought the perfect. But he sought the ones whose heart was willing to learn and do what he says.
Ukuba inkosi yayifisa ukukhetha abantu abaphelele abenza kahle kakhulu yayingeke izithole muntu kodwa yayifuna labo noma bengabe beyizahluleke kodwa banenhliziyo eshisekelayo bafisa ukusebenzela inkosi.
And remember Mary, she was the worst of the worst, you could say, but the Lord Jesus revealed himself in a mystery through her.
Cabanga nje uMaria wayeyisona esikhulu emubi kakhulu kunabo bonke kodwa kuyamangalisa ukuthi inkosi yazambula kuye yambula imfihlakalo ngayo uMaria.
And what didn't that day on the beach mean for Peter?
Manje ke lolo suku beselwandle nenkosi lwalusha ukuthinde lo suku kuPetru.
It changed his whole life.
Lolo suku laphonsela uPetru inselelo empilweni yakhe yonke.
Sometimes it's good that we understand where we've come from, that it keeps us to think we are something.
Kuhle kakhulu ukuba sikhumbule lapho siphuma khona singakhohlwa ngoba kuyasambulela ukuthi empeleni asiyilutho nje besingenalutho.
I said I could have said a lot, but I want to end with this point.
Ngithe bengingabalula okuningi kodwa ke ngiyafisa ukuphetha ngaleli phuzu.
I think which is the most important point for us as a church.
Engicabanga ukuthi iphuzu elibalulweke kakhulu kithina njengebandla.
And that point is unity.
Leli phuzu likhuluma ngobunye.
The Lord Jesus, one of the last things he was saying, he was speaking about this unity amongst his people.
Inkosi uJesu emazwini eyawakhuluma okugcina yakhuluma ngobunye phakathi kwabantwana bayo.
Verse 20, neither for these alone do I pray, but also for all those who will come, ever come to believe in me through their word and their teaching.
Ivesi lamashumi amabili, angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo.
That they all may be one. As you, Father, are in me and I in you, they also may be one in us. So that the world may believe and be convinced that you have sent me.
Ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile.
I've given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one as we are one.
Nenkazimulo ongiphe yona ngiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye.
Listen, I and them, you and me, in order that they may become one and be perfectly united, that the world may know and definitely recognize that you sent me, that you may have loved them even as you have loved me.
Njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile bese beyapheleliswa kuwe bakholwe ukuthi wena uyabathanda.
Friends, ngiyanibuza ke namhlanje umunye nabantwana bakaNkulunkulu ngiyakubuza.
Brethren, I am asking you a question. Are you one with other brethren?
Ngampela uyayibambisana nabanye abantwana kaNkulunkulu.
Is it truly? Are you working hand in hand with other brethren? It's a question.
Uthi wena ubiziwe mission. Kwa kuse mission la. Ingane zingakhohlwa kuse mission. We are on the mission field. We're not anywhere else.
You say you've been called to be here in the mission. Ukuze ingane zingakhohlwa la sise mission, sise msebenzini kaNkulunkulu.
When God calls you, even if you grew up here, you can't just grow up and think it's normal. God needs to put his hand on your life. It's important, of greatest importance.
Uma uNkulunkulu ekubiza, akunandaba ukuthi ukhulele la, umele ukuba uNkulunkulu akubiza abeke isandla sakhe phezu kwakho, lokho kubalekile kakhulu.
You can't just sing if the Lord hasn't told you and put his hand on you and said, my child, I want to use you. I want to use you in my kingdom.
Awukwazi ukuthi uvele nje uhlabelele ucule uma uNkulunkulu engakubizanga kumele uNkulunkulu akubize athi ngiyakuthini.
It makes a big difference.
Ube sembusweni wami.
Let me ask you.
Lokhu kuhlukile kange ngikubuze.
What has the Lord called you here to do?
uNkulunkulu ikupha akubizele khona njengoba ula ukuba ukwenze na?
I've been called to preach.
Ngibiziwe ukuba ngishumayele.
Because you like talking.
Ngingukuthi uyathanda ukukhuluma.
What has God called you to the mission for?
Umbuzo uthi uNkulunkulu ukubizele ukwenzani la emishini na?
We all like to preach.
Sonke siyathanda ukushumayela.
Is that all?
Yilokho nje kuphela.
Why has he given you hands to do what? Has he only given your mouth to speak? And your hands? What about your hands?
Kungani pho ekunikeze nezandla? Ukunikeza umlomo ukuthi ukhulume nje kuphela, uthini ngezandla? Zenzani izandla?
When we go to war, like you've got now in Russia and Ukraine, what terrible things. That is communism in its highest degree.
Uma uyempini njengalokhu sibona kwenzekayo phakathi kweRussia neUkraine bheka nje ukuthi umbuso wamakhomanisi
wenza
Uma ngiyempini
He's got to use his very hands otherwise he can't shoot isn't it He can't drive he can't He's got to use and now I'm asking you as a soldier of our Lord Jesus Christ what have you been called to
Uma uyempini udinga izandla ukuze ukwazi ukulwa ubambe nesibhamu ukwazi nokushayela njengesosha
ibuthi Hayi mina ngibiziwe ukuthi bhaka amakhekhe Oh hlala endlini usophe ingane bhaka amakhekhe uyendlini hawu Akukho kunye uNkulunkulu akubizela khona ukuthi ukwenze Akukho kunye hlele nje abanye abathi ukusebenza kusuka ekuseni utshaya ebusuku wena nje ungahlala ugoqa izandla Ngiyakubuza Ngifuna ukuthi ungiphendule futhi.
Njengebutho likaKristu ukubizela ukuthi wenzeni uKristu? Or are you called to just sit at your house, bake cake and look after your grandchildren? Is that all you can do? Is that what the Lord has called you for?
No. If you say that's what God has called me to sit on my to sit and then we'll have to maybe believe you. We'll have to maybe believe you, but friends, if we are called to a mission field, it's a mission field of denial, of giving everything up for Christ.
Uma kuNkulunkulu ekubizile ukuthi wena uvele uhlale nje dege ungenzi lutho, mhlawumbe kumele sikholwe lokho. Kodwa le indawo kaNkulunkulu uNkulunkulu sibiza ukuthi sizosebenza, sinikele, sinikele konke kwethu kuKristu.
And then wena unesibindi, awenza wrong la, wenza la kanje. Hayi la, ungenzi kanje. Hayi labona ke la. Auskombisa umsebenzi wakho ke wena ukhuluma kangaka
Now you've got guts to just point fingers and say no don't do this do that hayi hayi kanje but now show us your works then
Show us your works by them we will see that you belong to Christ
Sibonisa imsebenzi yakho ezofakaza ukuthi wena ungoka Christu
And friends That's all part of unity, to build something which becomes a cause for Christ in this world.
Konke lokhu kunokwenza nobunye, sisebenzisane ndawonye ukuba sakhe umbuso kaNkulunkulu.
Judas, now listen, Judas could never, ever have been one with the other disciples. Never, because of what he was.
Awukuzwisise lokhu ukuthi uJuda wayengeke azakwazi ukusebenzisana nabanye abafundi ngoba wayengekho munye nabo.
He wasn't one. He couldn't be. He could not. And interesting, he couldn't. Inukuzuza?
Gain them.
He couldn't win over any other disciples. It's interesting. Do you see that? He lived in sin, but there's other disciples. They were kept from it because the Lord Jesus kept them.
Wayengeka kwazi ukuba azuza abanye abafundi ngenxa yemsebenzi yakhe, ngenxa yokuba wayenabo kodwa uNkosi uJesu wayengayithokozisi.
Are you really one with your brother, with your sister? Answer. Don't evade this question because the Lord Jesus paid for it. He paid it for you and for me. That we be one. Why? That the world can see he's the savior of this world and redeem this world.
Umbuzo uthi ngabe wena umunye yini nomfoweni noma nodadewenu? Lo mbuzo ungawushaye nje indiva uphendule ngenxa ukuthi uNkosi uJesu yakukhulekela lokhu ukuba izwe libone ukuthi simunye sikuKristu.
You know what? I'm sorry. I'm going a little bit back. When I spoke about communism, it's the same with apartheid. There is apartheid in your hearts. When you sit at home, you speak about the others, all their faults they do, everything they do wrong. You're worse than a communist. You're worse because you love them in the meantime. We have a shame ekhaya.
Ningivumele ngibuyele emuva njengalokhu bengikhuluma ngobukhomanisi lokhu kuyafana nobandlululo wena uhlala ekhaya ukhomba abanye abantu uyabagxeka uthi benza lokhu nalokhu uyabahleba ngenxa
yokuthi ubandlululo kuyaphila enhlizweni zabanye abantu ngiyaxolisa kakhulu leli bala
The apartheid still lives in people's hearts, especially of this skin color.
Have you learned to deny yourself? You're on a mission field. You're on a mission field called by Christ to serve others. But at home, you've got the guts to gossip about others.
Uyazinikela yini wena ukuze usize abanye abantu njengalokhu uKristu ekubizile kodwa unesibindi sokuhlala ekhaya uhleba ngabanye abantu.
And then you say we are one. We are one under Christ. Never.
Bese uba nesibindi sokuthi hayi simunye phela siwumzimba munye kuKristu.
Oh friends, you know, if you gossip, if you find fault, if your things in your heart which are wrong, you can't be one. You can't. You're lying.
Umuhleba ubona amaphutha kwabanye abantu awukwazi ukuthi umunye nabanye abantu mawusho njalo uqamba mangahlazi.
But oh, we pray that God would create a unity between us. If you know of something, go make it right. Humble yourself. Make it right. And if you don't know what to do, then go to somebody to advise you. Make it right. That this prayer of the Lord Jesus, which he prayed that day, may take place amongst us.
Uma bungekho ubunye, siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akusiza kwambulele lokho okuvimba ukuthi kube khona ubunye, kuveze ekhanyeni ukuze lo mkhuleko wakhulekwa yiNkosi ube yiqiniso ubonakala ube impumelelo.
Unity is strength.
Uthi ubunye bungamandla.
That's the number one enemy. The one number one enemy for the devil and the church. He hates it. If we see how the revival started, what God had to do and break and build in a man's life, friends, then we've still got to go far. Truly, we've got to go far. And we say we're on a mission field. We've been called.
Yikho kona lokho ke isitha esikuzondayo ukuthi abazalwane babe munye. Bheka nje ukuthi imvuselelo yaqhubuka kanjani. Be munye abazalwane, bekhuleke enkosini, babizelwe emsebenzini wasemishini.
Are you one? I'm asking you.
Ngikubuza umbuzo ukuthi ngabe umunye yini nabanye na?
Are you really one in heart?
Ngabe umunye nabanye enhlizweni yakho?
If you live an immoral, unclean life, how can you be one? It does not work. It does. Once you're of one heart, cleansed heart, purified heart, cleansed by our Lord Jesus Christ, done away with, suddenly your eyes will behold that person.
Uma uphila impilo yesimilo esixegayo ungayiphathi kahle uzoba kanjani munye nabanye na? Kodwa uma uphila impilo ehlambulukile ehlanzwe igazi lika Jesu, inhliziyo ehlambulukile, uzoba kwazi ukubona abanye abazalwane nibe munye ngokwenhliziyo ubheke nabanye.
Good. Ubani uzovala?
Just in closing, at the end, I was blessed as I sat listening. I saw unity. It was spoken about prayer. We were being preached about prayer. What is it like on the issue of being one? That's what it is. If you are one, you will be one thing.
Inkulumo yokugcina kaJesu ayikhuluma nabafundi watu kulegela abantu ibandla bakhulekela uNkulunkulu.
And then in closing the Lord prayed for the people, the church, and to God.
Nathi njoba saphenduka nje uNkulunkulu uJesu qobo lakhe uyasikhulekela.
Us as well, as we have repented, Christ is interceding for us.
Isimanga ukuthi kanti azathi ngikhulekela laba ongiphe bona.
Amazing that he said, I'm also praying for those who you will be giving to me.
Kanti uNkulunkulu ophu Jesu uthi namba sengiyabapha ngiyakupha laba bantu bese bekwazi ukuhlanzwa ngegazi likaJesu.
And meanwhile God said, here are these people that I've given you that were cleansed in the blood of Christ.
Abese uthi Jesu ngiyabonga labo ngiphe bona.
And Christ said, I thank you, Lord, for what you've given us.
Ingakho ngasho ekuqaleni ngathi abantu abadala mabethandaza uyabezwa kube ngathi uNkulunkulu bakhuluma naye bambona.
That's why I said, when an older person prays, you can hear they speaking to God.
Nathi ngaze ngasho ngathi singabafuza abantu abadala thina basho.
Let us also take after the older people, we as young people.
Iloko kusiza nje ukuthi ngempela ngempela umuntu amphilele uNkulunkulu.
This will really help us for us to serve the Lord.
Mina ngithi uma usenza isono.
I say if you commit sin,
akwamazi Jesu.
You don't know Christ.
Uma usalokhu ubuyela ezonweni noma esonweni esodwa, awazi uhlangane noJesu.
If you keep going back to a sin, even if it's just one sin, you do not know Christ.
Uyasikhohlisa nje ukuthi umntwana kaNkulunkulu, uma usabuswa isono, usabuyela kuso njalo ubuyela kusona, hayi awahlangani noJesu.
You deceiving yourself, telling yourself that you're a Christian. If you have a sin that you love, a pet sin that you keep going back to.
Ngoba uma usumtholile umoya ongcwele lisho njalo iBhayibheli, uyakuniholela kulo lonke iqiniso.
Because the Bible said if we receive the Holy Spirit, he will lead us in all truth.
Onjani lo moya okholele ezonweni?
How is the spirit that leads you in sin?
Impendulo nje lulu ukuthi moya emibi esakubusa empilweni yami.
Simple answer, it is evil spirits that's guiding you there.
Uthu Jesu anokhuleka ukube ningangeni ekulingweni.
That's why Christ said, pray that you will not fall into temptation.
Uvuka ekseni ngiyakufundisa uNkulunkulu ngisize ukuthi ngingoni ngingangeni ekulingweni.
That's why he taught us, when you wake up in the morning, pray and say, lead us not into temptation.
Wabafundisa la abafundi lo mthandazi ukuthi abokhuleka kanjani.
He taught the disciples how they should pray.
Nawe ke ukhuleke lo mkhuleko ukuze ungangeni kulingweni ngoba noma qhamuka ngaziphi indlela eyigubekiso uzonqoba ngalo Jesu.
You as well pray that you won't get into temptation.
Kuningi business bese ngakusho kodwa inkulumo yokugcina yethu umuntu mayesezokufa akugcine etheni.
There are many things we could say, but what were the last words as he was about to enter his death? What were the last words before he died?
You've heard
16:17, what he said. When he spoke.
Kuyangithinta mina ukuthi iNkosi uJesu iyiNkosi nayo ngokwayo yakhuleka.
What touched me is Christ is a king in his own right and he prayed as well.
Ungakhuleka zonke izinsuku kodwa mawubuyela ezonweni ngeke usizakale.
You can be praying forever, but if you keep going back to your sins, what will it help you?
Umiso lesigqilazile noma ngayiphi indlela esigqilaza ngayo ngakhuleka zonke izinsuku ngeke uNkulunkulu awuze lo mthandazo.
If you are a slave of sin, no matter how you pray, you are not living in true prayer.
Ushiwe ngamaketango kaSathane udinga ukukhululwa usindiswe ngokupheleleyo.
You bound by chains of Satan, you need to be saved from your sin. Let's pray. Lord, we thank you to have heard words like these. We are privileged, Lord. When we stand before you one day, we will not be able to say we didn't hear. We've had all these truths laid out in front of us, young and old, what kind of life we should live, that we need to be one. Wherever we are busy, whether it's at the store, on the farms, whatever we may do, that we'll remain one. That is what the Lord Jesus wants of our lives, that we will be one. Lord, we need that in our lives. Rule, Lord, in our lives.
Amen.
Amen.